til Dubé. Yes! Du bliver pumpet af lov!
Kusikia jina tumapema kadunuka Hatutaki jembe leo tumbele tashoka Dube, dube, yeyote tapasuka Nipo dube, dube, we lazima kwa malatu Ishakuwa utani wangumi Usileto timkolo utapigwa kumi Kamwe wambie yanga sokundi la wauni Tena wambie makome yote papu
Mimi na dube, mina chama wona nani?
Wona nani?
Kuna boka, kuna yao, wona nani?
Wona nani?
Kuna jobu, baka, wona nani?
Wona nani?
Wona nani?
Wona nani?
Wona nani?
Ana kuchinja kitabasamu
Dube uyo
Gold machine fundi mtaalamu
Dube uyo
Prince Dube Dube welcome
Dube uyo
Karibu nyumbani jangwani pata
Dube uyo
Ana kuchinja kitabasamu
Dube uyo
Gold machine fundi mtaalamu
Dube uyo
Prince Dube Dube welcome
Dube uyo
Karibu nyumbani jangwani pata
Dube uyo
Chinja kitabasamu
Dube uyo
Gold machine fundi mtaalamu
Dube uyo
Prince Dube Dube welcome
Dube uyo
Karibu nyumbani jangwani pata
Dube uyo
Ana kuchinja kitabasamu
Dube uyo
Gold machine fundi mtaalamu
Dube uyo
Prince Dube Dube welcome
Dube uyo
Karibu nyumbani jangwani pata
Dube uyo